kujigonga na wapa sabuni ya roho wanapokoka wanakata sana pakei wamedata bali nami hawasogei wakisha pata basi sogea nikueleze mne mwenzako ni hoi yule wa kwako wempotezei kwangu mia toboi nitakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakuchezesha bila buti sumakumaku ganda nitakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakuchezesha bila buti sumakuwa Kudatishe, songa mini kulishe, lishe Joni kupaga wishe, wengine uwa pishe, pishe Penzi lake famba, upande wa kitanda Wangu bado mshamba, hajui kutamba Ipitu imini kupemba tae, utafunde Wapo nimejipasi na ujanjami, Nitakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakuchezesha bila buti sumakumaku ganda nitakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakuchezesha bila buti sumakuwa I keep taking me in a picture now. I keep taking me in a picture now.